You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Asbuuca dib u heshiisiinta qaran waxaa laga dabaaldegaa dhammaan dalka oo dhan inta u dhaxaysa bisha May 27-deeda ilaa Juun 3-deeda. Sanadkan waxaa diiradda lagu saaray run sheegid iyo doorka in runta laysu sheego ay ka qaadan karto dib u heshiisiinta. Waqtiga loo dabaaldego dib u heshiisiinta Australia sanad walba waa isla waqti, sababtuna waxay tahay in waxyaalo taariikhi ay dhaceen isla asbuucaas. Kan hore waa in 27-deedii bishii May sanadkii 1967-deedii la qabtay afti ay in ka badan 90% shacabka Australia ha ugu codeeyeen in dawladda federaalka la siiyo awood ballaaran oo ay barnaamijyo ugu sameyso dadka dalka loogu yimid iyo in lagu xisaabiyo tirakoobka shacabka laga qaado 5 sanoba mar. 3 Juun sanadkii 1992-deedii maxkamadda sare ayaa go'aan ay gaartay ku tuurtay wax loo aqoon jiray Terre Nullius oo macnaheedu ahaa in waddankan cidna aysan lahayn, taasoo ahayd sababta ay Britain u isticmaashay dalkan inay qabsato. In lagu xasuusto taariikhdaas ka sokow, asbuucan dib u heshiisiinta qaran ayaa sanad walba waxaa diiradda lagu saaraa mowduuc gaara. Sanadkan 2019-kana wuxuu ahaa halkudhegu run sheegid.
It's telling the stories of both, the good, the bad, and the ugly.
Waa sheegidda sheekooyin fiican iyo kuwa xunba oo ku aadan xiriirka u dhexeeya dadka dalka loogu yimid iyo shacabka kale ee Australia oo aan waxba la isu qarin. Waxaan rajaynaynaa in taasi noqoto bilowga wadahadal. Aana helno qaar ka mid runta aynu doonayno inaannu isu sheegno oo aan isugu nimaadno si aan uga wada hadalno. Taasi waxay ahayd Karen Mandin, madaxa dib u heshiisiinta Australia, oo ka hadlaysa run sheegidda iyo doorka ay ka qaadan karto in Australia ay fahamto taariikhda dalkan. Guddii loo bixiyey dib u heshiisiinta iyo run sheegidda ayaa dalal badan waqtiyo dheer ka soo shaqeeyey, sida dalalka Jarmalka, Kanada, South Africa iyo kuwa kale oo si rasmi ah ugu isticmaalay cadaalad darro ka dhacday dalalkaasi. Ms. Mandin ayaa sheegtay in run sheegiddu ay ka dhacday heerar hoose, iyadoo tusaale u soo qaadatay xasuuqii ka dhacay Mayal Creek oo ku taala gobolka New South Wales. 1838 ugu yaraan 20 qof oo aborigina ayaa waxaa xasuuqay koox 12 qof oo Yurubiyaana oo markii dambe laftigooda loo daldalay dilalkaasi. Waxay dhowaan dadka soo kala jeeda dadkii caddaanka ahaa iyo aboriginalkii ay sanad walba isugu imaanayeen xaflad ay ku xusayeen dadkii dhintay.
Waan
xusuustaa Edo Anti Sue Blacklock oo ka mid ahay duqeydii qayb lixaad leh ka soo qaadatay dib u heshiisiintaas oo leh, waxaan rajaynaynaa inaannu mustaqbalka ka gudubno inaan ka hadalno xasuuqii oo beddelkeeda aanu ka hadalno sidaannu u dhayi lahayn wixii dhacay markaas kadib. Dadka u ololeeya nidaam run sheegid rasmiya ayaa sheegay in heshiis rasmiya oo dhexmara dadka Australiaanka intooda kale iyo dadka dalka loogu yimid ay u noqon lahayd tallaabo hore loogu qaaday oo bilow u ah run sheegidda. Heshiiskaas ayaa ah mid rasmiya oo dhexmara labada dhinac oo lagu qorayo wax kastoo labada dhinac ay ku heshiiyeen. Australia ayaa dalka kaliya ee ka tirsan dalalka barwaaqa sooranka oo aan weli heshiis la gelin dadka dalka loogu yimid, laakiin gobolka Victoria ayaa ah gobolkii ugu horeeyay oo tallaabo u qaaday dhankaas. Guddoomiyaha urur loo bixiyay horumarinta heshiiska Victoria, Jill Gallagher, ayaa sheegtay in nidaamka run sheegiddu uu gundhig muhiima u yahay heshiis kasta oo la gaaro.
When apartheid was abolished, they had truth hearings.
Markii midab kala soocii koonfurta Afrika uu dhammaaday, waxaa bilowday dhageysiyo run sheegid ah. Dadka waxaa loo ogolaaday inay waxay qabaan sheegaan. Dadkeennase ma helin xaqii dalkan ay ku lahaayeen heshiis ayaana taas lagu gaari karaa, ayay tiri. Gole loo bixiyey The Healing Foundation oo ah urur ka shaqeeya sidii loo dhayi lahaa boogahii jiray ayaa ka shaqeeya sidii bulshooyinka ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatooyinkii laga dhaxlay siyaasado ay ka mid ahaayeen in caruurta qasab looga qaadi jiray qoysaska dadka dalka loogu yimid. Richard Weston waa madaxa The Healing Foundation. Wuxuu sheegay in dadka dalka loogu yimid ay xabsi galaan, caruur badanna la geeyo xarumaha caruurta lagu xanaaneeyo iyadoo laga soo qaaday guryihii waalidkood. Wuxuuna aaminsan yahay in waxaas oo dhan ay u dhacayaan inay tahay sababo ku aadan wixii laga dhaxlay dhibaatooyinkii jiilashii hore. Mr. Weston ayaa sheegay in nidaam runsheegid rasmiya ay dhayi karto boogihii waqtiyadaas la soo dhaafay oo qayb ka ah dhibaatooyinka maanta jira, ayuu yiri.
If we don't actually acknowledge the truth of those experiences that they actually happened, we accept that they happened.
Haddii aynaan qirin runta ku aadan waxa dadkaas soo mareen, oo aynaan qirin in waxyaalahaasi dhaceen, oo aynaan aqbalin inay dhaceen, oo aynaan fahmin, buu yiri, inay cawaaqib xun ka tageen, markaas ma xallin karno, ma dhayi karno boogahaas. Waxaana weli u jeednaa, buu yiri, cawaaqibka ay ku reebtay bulshooyinka dalka dadka dalka loogu yimid oo dhan. Saameyn run ah ayayna ku reebtay, buu yiri, nolosha dad badan oo dalka loogu yimid. Wuxuu aaminsan yahay in la qiro wixii dhacay ay ka caawin karto in hore loo socdo oo dal ahaan aanu ka gudubno arrintaas, ayuu yiri.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.